Glow psycho, siko bag. Zafuka nazo zana ma back in bag. Nikabadi sote baki make a bag. Zafuka nazo zana ma show kwa the bag. Najuu unanitaka, ni vile unagopa kusema. Najuu unanitaka, ni vile unagopa kusema. Nakutaka, 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 wewe jua hivo. Sexy lady from the party, I want you. Nakutaka, 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 wewe jua hivo. Sexy lady from the party, I want you. Nikapenka na nuka kukobata. Lip gloss inongeza ladha. Sinajua baby girl mekudata. Daichapa mba kutemeka mabata. In this party it's only you. Ndaka tuzivive tufiki hadi kwa moon. Paid yet lete my goods. Ndaka tuzivive ndo to feel very good. Taka na jona ni taka ni vile unaogopa kusema mama. Taka na jona ni taka ni vile unaogopa kusema mama. Nakutaka, 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 wewe jua hivo. Sexy lady from the party, I want you. Nakutaka, 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 wewe jua hivo. Sexy lady from the party, I want you.